Al-Hassan ak Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoud Kakiri damnena ci pays fe talata do je kalot le tanani samba flani mugana pays ba jamana kono ni ma ko fole minena ka sababu ke samba flan tan fla katabla samba flan tan sabala ale de tunye police nyama ye ansar din tokola tomoktu kono ni oye police islamique aka kiribi katige jiju munu fe odeye Antoine Kezia mbe mundua ni oye president ye kafara tomoko akanka aleni Kimberly Prost ulu flabe ye juju ye bara damine ola Fatou Ben Soudan ni ale ye CP procureur ye aya ira kafo koni kiriti dine ko wa ati tabulu ko ko kiri ni mbe made nofe minye dankari tomoktu kaula ni jafariya wale chama ye ni oye bulutigaw ye ani bugoliu kasula don fuga tabla binkani wale uka cheni muso ya hukumu kono ani jagu safuru ni bara folo kofe kiritige bara tobi damine kukura utukalo tle mganduru nata o watu udela sheria ubida keneka minu mbaira ko Al-Hassan ag Abdul Aziz nwabe ninke wale ula dankarla minu nafana unoroblo ubina uhati nataufo o kofe Al-Hassan ag Abdul Aziz ka avoka ubina ajira ko uluka kilian sente ninko nina ufana bin nani uka sheri dowye. Nin tlifla bara u kofe, purkirel ka maw folla ka ja dowira, polisi islamik komisari yere bi maw bugo minun kono. Hakil la jigina, septembre kalu tli bisaba, samba flantan konon tondila, CPI ya ira kafo. Ko jalakili minun bina Al-Hassan ag Abdul Aziz ag Mohamed ag Mahamudu kam, akiri kankatike. Mamudu Bokum, vewa bamara togola, mopti mara kono.